Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Hamtufanyi chochote, tena mama yetu twamchumu, hamsemi chochote, twampenda pia. Hamtufanyi chochote, huyu ni wetu twatamba, tumuogopi yoyote. Mama Samia mbele, Samia mbele mbele. Bambamba anazunguka kila kona, tawati mkatisha moyo, anachotaka yeye uchumi kukoma. Kwa wapinzani ana noma, wadui ana wala choyo, Mungu katupa yeye. Mama natufa twamkumbatia, hamtufanyi chochote, tena mama yetu twamchumu, hamsemi chochote, twampenda pia. Hamtufanyi chochote, huyu ni wetu twatamba, tumuogopi yoyote. Mama Samia mbele, Samia mbele mbele.
Mama Samia mbele, Samia mbele mbele.
Mwacha